wana jesu tu savinga kuliyonga savinga eria wejango savinga wazalendo tu savinga wana jesu tu savinga kuliyonga savinga eria wejango savinga wazalendo piyambye nyo kusavinga sente za penga kota deno kutuolanga abana bafe basomede masomera marujirwa kuba wazalendo kaspecialoni kakwikironi wakuba wazalendo ebya school fees ebya business byona byanziza wazalendo kati nawe jeyune unange jeyune wazalendo wazalendo tu savinga wana jesu tu savinga kuliyonga savinga ena wejango savinga wazalendo tu savinga wana jesu tu savinga kuliyonga savinga ena wejango savinga tumefly sana wazalendo mama tuko vizuri sana kutoka mwanzo mashariki tuko vizuri sana mashariki mama asante sana sisi wakulima tunafanya pesa tukipata pesa sisi wa biashara tunafanya pesa tukipata pesa tumejenga nyumba asante sana tukepata pesa kwa wazalendo tumeshukuru sana ini baraka asante sana wazalendo bomba gulumba lala masindi moroto muvende na kasongo na jinja acholi entebe mahoto aluwane single masaka koti dombale Mogadishu wazalendo tu savinga wana jesu tu savinga kuliyonga savinga ena wejango savinga wazalendo tu savinga wana jesu tu savinga kuliyonga savinga ena wejango savinga asante sana wazalendo twende mbele tutaenda mbele tunajua sisi watoto wa jeshi tutasonga mbele tutaenda mbele tumefla tumesafu pesa zetu zote kwa wazalendo wazalendo wazalendo. Don't.